duhurize hamwe twamamaze ishimwe ry'Imana ihoraho turirimba iby'urukundo n'ineza bitarondorwa ihoza ku mwana w'umuntu Uwiteka Mana yacu ni nde mabana kugira neza kwawe birahebuje imitima yacu yanyuzwe na byinshi imema nawe dukoreye ibaza Mana ya Isirayeli abawe turakuramya twamamaza imirimo itangaza wakoreye ubwoko bwawe turagushimira umirabani n'amaraso bose Mukuri hari byinshi wayishimira biriho nubwo kenshi tubifata nk'ibisanzwe nyamara ni muwezi Imana reka dufate akanya twibuke ibyo twanyuzemo hamwe twagobotswe n'Uwiteka twibuke imigisha Imana yaduhaye niyo yaturinze Mana ya Isirayeli abawe turakuramya twamamaza imirimo itangaza wakoreye ubwoko bwawe turagushimira umirabani n'amaraso bazima warahabaye mukiza mbese niki umuntu yakwitura Warahabaye mukiza mbese ni kigo